As Uganda prepares for next year's general election, a section of first-time voters in Masaka City have expressed doubts about the Electoral Commission's ability to conduct a free and fair election. Several young voters randomly sampled in the city say they are uncertain about the Commission's independence and fear this could undermine the credibility of the final results. Henry Kakoza, youth full voter in Katria Ward, Nyendo Mukongwe Division, says he'll vote casually in the presidential election because he's not convinced that his choice will be respected. He added that the Electoral Commission cannot operate independently of the state and the interests of incumbent President Yoweri Museveni, who appoints its commissioners.
Ketugenda okukuba ku kisanja kino sikalinaamu ssuubi kuba ndabira ddala ng'obuyinza si bwaffe. Tuyina obuyinza naye tuyina abakolaki abatusingako, nkale nga boogamba nti nabo balina etteeka. Abantu abagenda ovunanyizibwa akalulu kano ketugenda okulonda nabo balina etteeka, ate etteeka lye batagenda kusazaamu kuba bano balina mukama waabwe nga bonaabeera n'omukuumi. Omukuumi oyo bw'anaaba ng'akuuma ggwe nabawo obuzibu.
Abubakar Semosu Bumke, the co-resident of Chitanga Cell in Kalangala Ward, says his main focus will be on electing members of parliament and local government leaders whom he feels are more relevant to the people than the presidency. He added the recent directive by Electoral Commission Chairperson Simon Bevakama barring authorized agents from staying at polling stations until results are declared has demoralized many young voters who may now decide to stay away.
Ebirooto byaffe abantu bangi batusuubiza nga batusuubiza mpewo ku ky'omulangirizi w'akalulu yamaze dda otukakasa nti akalulu tagenda kukalangirira mu bwerufu. Situjoga nti kozesa maanyi kati nze ng'omusajja omusiraamu nga nti yonna Allah kyanaabaleese kyetujogenda nakyo. Banabanga pulezidenti kida kituufu nga awangudde ngeri amaddala yawangudde ensi ejja kumanya kuba bonga nti siteekeddwa kuba wadde distansi 10 wensuulidde akalulu kange kenku ke mmaze emwaka omulamba nga tukanoonya oba ne mmala olunaku lulambo ku nga nnoonya endagamuntu ngende nnonde mu butuufu obwo nti obodde
However, while speaking to the media during the delivery of the last bunch of biometric voter verification equipment over the weekend, the Electoral Commission Chairperson Bevakama urged Ugandans to trust the commission to organize a credible election next year.